Yes. Father, we thank you. Father, we worship you. Father, we glorify your name. There is no God like you, Jesus. We give you glory and honor, Father. We magnify your holy name, Jehovah. Hakuna kama wewe. Mwenye uwezo na mamlaka. Bwana, tunakusanyika mbele. Tunakusanyika kukuabudu Bwana. Tunakusanyika Jehova Jireh kuliinua jina lako. Yesu,
kwa ajili yako Bwana Mungu anayeishi.
Shusha uwepo wako Bwana. Shusha roho yako tawale Bwana. Shusha nguvu zako zikatawale. Katika jina la Yesu Kristo. Maana wewe unaweza. Asante. Yesu,
nakuhitaji Bwana.
Yesu ulikuja duniani niwe na uzima wa milele.
Nimeokolewa.